waliwo mwami yansanga ntudde ku bbalaze wange gye nsula nga nsuulisa omutwe n'ambuuza ekintawusa obwonge kinkubye ennaku omusajja teyabeera mubi nannamusako nange ne mwanukula n'ambuuza bwe ndaba ensi eno ko nze gireka ensenyiza bumaliriko oye nti ebbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋaanya ne zibeerawo ensobeera ogiwewula twayawukanya kimanyi nti nno ebbula lya nsimbi empesa ewese so nnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeeze be wabeerawo amagezi tukisalire naye omutwe ekigumba obya naye bwona oba okirabye ojja kunyiiga ze mmanyi okwawulamu ebidibasizibula gyeki n'emirembe gye nnunda manya ekikyamu n'enkiisa ekirungi n'enjoola bwona otuga omubwambulago toba kantumbu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toya kisimawo ekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wanki abagabula kiwalumbe kyotukola okutulesa abatabatannayawula nze ndowooza wandirezi n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu oganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo na lwabiri sebogula ennyama ewerako mukyala wafumba abaana bo balye bakwebaze nti munnaffe taata weebala otugululira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafa envunyuzi kyakomeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate ndagulabika kafu gino emiranga gy'owulira olumbe we lubeera lumaze okukuweta tegaba amaziga ga banno nti afudde obeera obalumye kukamala kubakwoza ku munyezi gweko olufuufuufuufu batunule nga ziraba bawenje byolesa okukulidde waddeyo abali mbunyomero abaana babafaani amumanya mutuweeyo eyeeyagaza atunuulira wadde nga babagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibi tuleka bato amabujje agatannayabula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nnakitegedde ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngula nkumu ne tulyako nga bunnange bulaba gye buulidaagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo obulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe lubbi katiraba twayuya awava obuzibu buno be baana bakabi beŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bw'olirekawo ezaabu baliddira ettu lya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi bye yaleka abaakola ebyo byeŋŋambye ne bakungubazirwa ogenda ensingiweddeko abakabi bannaffe kale mwefudde kyotosuubira kunno omulembe gwa bwamuleka ata abata batannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru wenda mawogo okiwulira naye singa eriyo okuba otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro n'emmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigaali eyo bw'osisinkana ngerawo ennimba kuba kweji jokola mkunya bibioti wevera ndaba nebolile kebinji kuno wotibibwe ya gaza haba kungu bazibe ngabye kunange beba bimisa befura babu kunganya runo runa kuruzi kwa ulila beba wesoka tujitaro nyo kubaba nini taka yalie kulila nimuje mwusi nakinda elanze nebali ndekela unaligula nindi wona nengule mahogole wagazi yembala natezi nayala unogusengwa yeganga kanama yirizo kaweza kwa ulila kwenyumiza chechitako joto naraba olumaro kwa vyorumbe uli umatunda wagabanyi wataba kurubagambye ibiye byava ko rumbe kitabwe nazika wobuje wisoro byendo jja ebibaho komala okufa notunuulira amabujjeko ge balibbako ebikutuuyanya zabange mbabuulira lwatu nti bwe ndifa ebyammwe biriba bikomye sisuubirayo omuzira kisaako enkakasa libaseesanjogedde eggumba lyoluma ng'ondabako omunnange erinjo okukumala bino ebirala byenkuŋŋaanya kulibeera mukisa nnyo okubifuna mpozi mukama ng'ayambyeko bannange ne mmala okubakuza kale nno bwe nfanga ne munziika ebyammwe biriba bikomye nze ndiba kitamu afudde nga munywera tebangayo kujulira mwekumanga mu nsonda awo ennaku eriba efungize bamekete olukuttaka kuzaala bwe luba mufunanga ekimi wali nemwesiba mungende mugume kuba ennaku eribe batandise tondo butonde eryotuziigana aganywebwa g'olaba gali kulangiza eŋŋumba gye nziyegese ku lukuusi mbakakasa mubeemu okumanya njogedde bitono biti bibeerere ddala mu mitima ng'omwajjukiza munneewe abakungu bazibe ekyawa buli omu asigana akweka ebintu ebikalu n'ensimbi nze kyemulidde n'enkiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayuya ku luli bwe muliba munziise naawe awulira bye njogera ne kuba bo tiweesunga obubbi bwayaze ngensaata genva wano kugisala ŋgende njiyeko n'obwana bwange obutokala obutannayawula kuba ensesobera oba kyekituuyanya kwogera ebitayambe bwebeerayo abananjagala munnoonya gye bakwesiira mpabula balinziika teriiyo bintu byenkwese mpakirira ddala olubuto eya bintu majjeye kyange ngenze basudde w'abangi abakungu bazibwe ŋŋamba ngenze basudde w'abangi abakungu bazibwe ŋŋamba nga muli babiri